I would also like to big up people I've grown up listening to their music and looking up to them for inspiration. Femi One. Rico Beats.
Yeah, fuck it. Najua even though mta reply. Femi yuko chini na vile unajidai. Femi weni fake, wachorewa, wawandikiwa. Femi kakempa inakuwest. Hebu saidiwa. Femi. Femi ulidandiwa, mbona mjasema vile. Nachorewa ngoma show, vile nachorewa machex. Vile nachorewa machali zenyu, ata ujoin gospel. Ha, madam na bahati. Neza kalia kitiangu briefly, kama bahati. Meni amsha, mgeni wacha tu nilale. Nilikuwa chini ya maji kama Collins Majale. Big up Jack, bricky show bado heavy kwa clubs. Mbona inawauma, kwani mkona cramps. Wanajua na wadishi weekly, kao tonje. Don't mess with me, ntawachizisha kaa konje. Niko na forehead, yes after three, niko top 5. Kwa mic niko top, kwa nyi wote 5. Usileta yo jinga kweka sijui mguu waje mkipose. Oh, when is softy, takuhando caros. Mi bell ringa neza mwa mkuli leo lunch. Kila bar ni jab, kila bars na punch. Sina saa, sina senior, mi si Captain Crunch. Mi hardcore, nikiona tele naweza, simu mkatia. After a few months kama wezi, simu mwachilia. Sipendi watu wana come so soon. Ha, sijua na niletea the sun and the moon. Ni Femi wana etiquette na tabi ya kigun. Jeriji weke ile mwa yako ya Snapchat. Tuma reply, I'm waiting wane niki clap back. Alafu nione mtachi po mwitu na snapback. Mna niona less, you wanna do more. Nilifunzo na legends, unajua senye master na students. Washaviria tukwerewi, influence. So manager wako likolu wangu, tafadhali kolabo, trash music. Jerry wewe bado atupei no mind. Yo jina ndio atupendi. Una Twitter show, inzo ujinga ndio atuwendi. Wewe kan Jerry, mbona unashika moto. Jaskia niko ligi, so we bado ligi mtoto. Niko team D, kaka Empire ni team A. Chuo nilipata B, kwa chat siku C. Labda niku CC, kwa email. Wacha ufala, nda kuslap we female. Ambia producer wako kwambia ukweli, hauniwezi. Madam, labda ujaribu kustressi. Sasa wani memtaja. Waste of time, but since tuko hapa, enjoy free publicity. Silazima nipanue, silazima nipae mini. Mnataka wa Kenya kwa mini, we mwenyewe ujiamini. Na unatupimia ratili na hizo rhyme zako sili. Koja Empire Season 5, kwa Mike Mini Cookie. Kucha kwa Riko wa kujenge beat, ya kunitusi. Lines mkonazo ni za simu tu, kuleni ndimu tu. Noti flow kitu gani, na hakuna ganji. Labda sink yako imeblock. Iyo ndo flow naweza kuwa nayo. Producer likucheat, aka kujengea hit. Spent a few nights kwa studio. I guess iyo ndo inaitua hit. Thank me later kama album ya Drake. Izo ngoma zenyu zote ni fake. Ni Femi, mnataka ni wambiaje. Femi uno, wana dhaniyo Femi one ni Femi one tu. Si jina tu saa. Say it in your music mki reply. Sema Femi one. Yo one ikuwe hapo. Number one, you have to say it in your music. Reply mki sema one, Femi one. Nojo we si Njeri 3, we si Njeri 10, we ni Njeri 98. Actually we ni Pilau Njeri. Kwani? Anyway, then studio mka reply. Mimi nikona meeting na manager wangu. Simlisikia juzi ni kwa Cox Studio. Nani hapa nisheo na Cox Studio? Ha, nobody! Alafu tena nilikuwa Sport Pesa, main stage. Nyimu likuwa masaifa? Endeleeni na masaifa, tonge, but die. Reply, I'm waiting.